ni the cast sabaleta niko ndani ya Shim Records na Sister K ujumbe wenu chama cha super girls siwo usiende bambiru akenda na umbe ndugu nzaleni urembo tio manangala we kanao sangine chama cha no dada super girls ye apeni uwanja manangira tio ni urembo we
usiende bambiru akenda na umbe
ndugu nzaleni urembo tio manangala Tio ni urembo
usiende mbotero akenda na umbea
ndugu nzalale ni urembo tio manangala kana wasangine chama chano dada super girls
apeni uwanja manangira tio ni urembo
kana wasangine chama chano dada super girls apeni urembo
kana wasangine chama chano dada super girls apeni uwanja manangira tio ni urembo
kana wasangine chama chano dada super girls pene uwanja manangira manangira
kana wasangine chama chano dada super girls pene uwanja manangira tio ni urembo
tena somelani mezi chenda mimi na mwambira chambi chanda chama jerini uone kufishwa pe kizuri naona cha jiuza ninwe muna manya manangira ngoma super girls Wande menderero ndogo zanguwe Minanguma Asena sumilani mezi chenda mimi na mwambira Sambi chanda chema ujerini uo ni kufisho pe Kizuri naona hajaji uza ninwi muna manya Wanangira nangoma supakale Wande menderero ndogo zanguwe Minanguma Heka nisikira muhimu wachama na mwambira Super girl wana sefu pesa usaidia kwa mazo na maite ukikala mumu mwe chama cha super girl ingu mambo kapako ndo nsawa wewe kikala na arusi super girl tima na kutuwa ukikala na pati chama kiki mananza huo ukipatwa ni msiba chama kiki ndo mananza urira na we Sheria ya chama na kwambira Usihale neno kwenye chama pe Ukenda narombere Ukenda riro Undatozo pesa na kwambira mimi we Yoeshi soyo soyo nanzi obe Upate kudumu kwenye chama e Ukimala mkopo na kopeshwa Nakisha unda uja kwa wakati we Ufahau Undapewa pesa Wendereze pema utubo Ili unufaike kimaisha e Viongozi ya chama ndambire Mzileshi wa chama fai ma baby Kumbola majajani uno Mungine niye msaidiziwe Amina wakenga kumbola mapula ndada Nikiendelera kwa haza Mweka hazina ndambira Salma Thomasi kumbola mavuwe ni uno Kuko mzini kwa Thomasi Upande wa mwandishi Pendo Jackson kumbola mavuwe ni Amanga na ye msaidiziwe Rehema kiringi kumbola bondo raju kwa papo Pande wa mosha urinde wambira Happy bati kumbola taka ungu yuno Muzini hao haziro majiti dada Kwa upande wa supika Nina mona yoyo purusila nye mfumi ya sena Kumbola watamu muzini kwaya Saidizi wa pakwe Zawadi jengo kumbola taka ungu yuno Kopao mutini ninda kuhanda Kwa chengo wande engete
We Super girls Oh yeah
Yes Na kwamba aho Ambe hendo ambo muwe Chama kiki super girls Unasonga mbele
Na kwamba aho Ambe hendo ambo muwe Chama kiki ja super girls Unasonga mbele
Usiande kwa miru wakenda na umbe Chano dada super girls Peni uwanja manangira tio ni urembo
Usiende kwa mbiru wakenda na umbea niyo manangala Wana wazanga nyeja majumata na sopa kaze Apeniyo wanja manangira piwa ni urembwe
Usiende kwa miru wakenda na umbe Andugunza lale ni urembo tiyo manangala Kana wazanga nyeja majumata na sopa kaze
Apeniyo wanja manangira tiyo ni urembwe Usiende kwa miru wakenda na umbe
Andugunza lale ni urembo tiyo manangala
Chano dada supa gaze Apeni uwanja manangira tiwa ni urembwe
Chano sangine chama chano dada supa gaze Apeni uwanja manangira tiwa ni urembwe
Chano sangine chama chano dada supa gaze Apeni uwanja manangira tiwa ni urembwe
Chano sangine chama chano dada supa gaze Apeni uwanja manangira Manangira
Chano sangine chama chano dada supa gaze Apeni uwanja manangira tiho ni urembwe
Haya Tenge ya majina game mbazi Acha makiki cha super girls Uwa Nikianza na Estambaru Kumbo la mafisini Zini bangala Kabibi Kajesh Kumbo la mafuweni Mujini wa Garissa Wahowe Bila kumsahau Salama Nyambu Kumbo la Bondora Pendo Kadenge Kumbo la Matano Mane Bila kumsahau Sister Salome Maka Kumbo la Matsila Pamangonde Hadija Kazo Kumbo la Pipingo Mzimubomu Rosa Katoi Kumbo la Matangoni Pakenga Wakinda Nancy Mama ye Maimuna Kumbo la Matano Mane Pa Donald Nzai Esta Mangi Kumbo la Benesi Mzini kwa Koko Sister Aida Uchi Kumbo la Kauma Paka ulume wa Laini Mary Mela Kumbo la Malindi Pia dada Hadija Kilomba Kumbo la Mafueni kwa Kilomba Elfida Kahindi Kumbo la Majajani Mzini kwa Karengi Mama Vita Kumbo la Pangala Mafueni Esta Mumba Kumbo la Pangala Mafueni Sista Furaha Kenga Kumbo la Takaungu Paka Zungu wa Tufalu Na sister Ana Kalama Kumbo la Gandini Chonyi Masti Faida Kumbo la Matano Mane Kahingoni Sony Controller Kumbo la Majajani Uwanja Wanyati Nyevo Kilomba Kumbo la Mafueni Kilomba Sister Vivian Santa Mramba Kumbo la Kilifi Kiwapa Gloria Nema Baya Kumbo la Marereni Kabibi Kahindi Kumbo la Mafueni Wakahindi Waya Sena Dama Kumbo la Mtwapa Sister Husna Furaha Kumbo la Kachororoni Baba Betu Maini Mame Masha Kumbo la Badoi Kama Boza Purity Pili Toya Kumbo la Kilifi Elina Kache Kumbo la Takaungu kwa Tozungu Rehema Omar Kumbo la Majajani pa Atumani Hilda Chimogwe Kumbo la Kaloleni Sister Saum Kaputu Kumbo la Takaungu Mzigo Karsa Watongo Mama ye Emily Kumbo la Kaurangwa Mzini kwa Mtobo Rachel Dama A.K.A. Auntie Rachel Kumbo la Takaungu Paka Mwenga Malengo Gacha Makiki Nikutuzana Papati Harusi Ama Mwaliko Hamwenga Sana Super Girls Mambo Mbaya Pamoja I say Upeni uwanja si
Nishube fumala uwanja supaga
leo Leto uwanja wewe enda se
Upene uwanja nireru
Uwanja ho Upene uwanja supaga leo Uzazigiwe Upene uwanja nireru
Upene
uwanja Nishube fumala uwanja supaga leo Uzazigiwe
Moto
uwanja nireru
Uwanja ho Upene uwanja supaga leo Uzazigiwe Upene uwanja nireru
Leto na fasi
Upene uwanja nireru
Upene uwanja
sishube fumala uwanja supagalde uzazigiwe Upene uwanja nireru
Uwanja ho Upene uwanja supagalde uzazigiwe Upene uwanja nireru
Upene uwanja sishube fumala uwanja supagalde uzazigiwe Uwanja tuataka
Upene uwanja nireru
Uwanja ho Upene uwanja supagalde uzazigiwe Upene uwanja nireru
Upene uwanja sishube fumala uwanja supagalde uzazigiwe Upene uwanja nireru
Uwanja ho Upene uwanja supagalde uzazigiwe Upene uwanja nireru
Na supagalde uzazigiwe
Ni uwanja we Pagalde uzazigiwe Upene uwanja nireru
Yospangalde uzazigiwe
Upene uwanja we Supagalde uzazigiwe Upene uwanja nireru